Not by might, not by power, it's by the Holy Spirit. Na kwa kuwa umetabiri umetamka neno la Bwana, itakuwa hivyo.